when kugamba I love you. Well, I'm a baby, I tell you. Hey, ketu kuma pesa. Yeah, ayoni fego.
Wewe ulibola bikanze bila lambe abila. Moyo wangu nakupenda sana kome simila. Kale ulibola bikanze bila lambe abila. Moyo wangu nakupenda sana kome simila.
When kugamba I love you. Well, I baby, I tell you. Tukezanga nonsela omukwano baby nokubuza wadenga bagamba siku sana chemanyi tinafuna kwempana kwiraba ontade mola bracketi ngalwa katako vuka saketi ogumanga yogati what you want baby come asiki erala oh baby yeah makuno nyanombula agoluku for you sisi kachira.
Wewe ulibola bikanze bila lambe kabila. Moyo wangu nakupenda sana kome simina. Kale ulibola bikanze bila lambe kabila. Moyo wangu nakupenda sana kome simina.
Oh baby wamala ko formula. Mkulota nyenta kela. Nze wonte lampasuka. Love you, you can't cope. Ya, no one could have untumble and tagala. No mobile in Tomela, no Kulavanga saga. Nesava yakanamba, Katinde no zene kalakasa. Love you, zinta demumatala. Mkogamba city da kuswala. Tondeka, Wolusintawa. Gal, yano kulampulila. Kambi kambi se kyo kule
kakala. Mwe ulirola bikanze bila lambie la bila. Moyo wangu nakupenda sana kome simina. Kale ulirola bikanze bila lambie la bila. Moyo wangu nakupenda sana kome simina.
When kugamba I love you. When I baby I tell you. Togesanga nonsela umkwano baby nokubuza wadenga bagamba siku sana chemanyi ntinafuna kwempana welaba ontade mu love bracket ngalwa kata kumvuga saketi oh manga yokati what you want baby come asiki yeah la la oh baby yeah. Wakuno nyanombula agoluku for you sisi kachira.
Mwe ulibola bikanze bila lambie kabila.
Moyo wangu nakupenda sana kome simina. Kale ulibola bikanze bila lambie kabila. Moyo wangu nakupenda sana kome simina. Yeah, I feel down you. Vehicle.